ujaji kile sehemu kwa manili mbukeni. Kama maumivu na hisia zako hawazijali, tena wanakujaji kile sehemu kwa manili mbukeni. Ona sasa wanakudanganya changanya, changanya changanya, umiza umiza, umiza roho wanakupeleka pena. Zingu wa zina, zungusha zungusha, zungusha roho wanakudanganya danganya, changanya changanya, umiza umiza, umiza roho wanakupeleka pena. Zingu wa zina, zungusha zungusha, zungusha roho. And what goes around, it gonna come around, call me Spenny Epo. What goes around, it gonna come around, call me Spenny Epo. Usijali dada, itawarudia, give me Spenny Epo. Mapenzi wanaume wengi wanaumiza na mapenzi. What goes around is gonna come around, call me Spenny Epo. What goes around is gonna come around, call me Spenny Epo. Una moyo wa kupenda, wanakutenda kutwa unalia, unavumilia, umeshawafuma, roho inauma, una la kufanya, umeshapenda. Ona sasa wanakudanganya changanya, changanya changanya, umiza umiza, umiza roho wanakupeleka pena. Zingu wa zina, zungusha zungusha, zungusha roho wanakudanganya danganya, changanya changanya, umiza umiza, umiza roho wanakupeleka pena. Zingu wa zina, zungusha zungusha, zungusha roho. And what goes around is gonna come around, call me Spenny Epo. What goes around is gonna come around, call me Spenny. Changanya, 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 umiza, umiza, umiza roho wanakupeleka pena.